You know it's a season to teach. I'm representing to the fullest. Rest in peace, my mom. Dika makanizila, dimanguzi wakuti mwapita. Boti ndine wankulu, palibe wondina miza. Dika malingalila, ndimaona ngati mwina mudzabwelela. Bama peto pake, dimanguzi wakuti mwapita. Dika makanizila, dimanguzi wakuti mwapita. Poti ndine wankulu, palibe undina miza. Dika malingalila, ndimaona ngati mwina mudzabwelela. Bama peto pake, dimanguzi wakuti mwapita. Kwa Mulungu yeka, ndiko omwe tinachokela. Kumwamba kumweko, ndiko omwe tidzabwelela. Moyo wapadziko chofunikila kwambiri kumapemphera. Poti ndine wankulu, palibe wondinamiza.
So much love, man. I really miss you.
Ndika makanizila, ndimangodzi wakuti mwapita. Poti ndine wankulu, palibe undinamiza. Ndika malingalila, ndimaona ngati mwina mudzabwelela. Bama peto pake, ndimangodzi wakuti mwapita.
www.amadzambiwi.com.
Yeah.